Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kuboma niko poko, leo ndani twa kesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki. Tuende gisambu gile, sambamba, hapo vipi na bamba. Ino gile, inatamba, basi chani kamusamba. Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, lishimo medema. Amefosi bifu msela leko,
tumekweta.
Amebaki masona neko, kisha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidangi dangi. Tumewachapa
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude. Chise karobotan, 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 chise karobotan.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, zuka ukipanda na ile bukta na vua, jamali na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Basata
yose na piga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyo bona piga yope,
uwezi.
Lumi na piga yope,
uwezi.
Kale na piga yope,
uwezi.
Mina piga yope,
uwezi.
Momo na piga yope,
uwezi.
Fungwe na piga yope,
uwezi.